mukulikeyo mukanyomera akaise.
From the first part you finished.
Yeah, amasanyalaze go gasazeo kulwayo bwegatyo.
We still decided to delay like that.
Nayali tegagenda tulemesa genda mbasa.
But we not hear us to move on.
Hallelujah.
Hallelujah.
Twebaza Katonda.
We thank God.
Lwakaseera akayise.
For the first moment you
have. Abapya mwena twongera obaniriza.
All the first timers we welcome you.
Kaira tubagulira we mitima jaffe.
Open up our hearts.
N'okwagala okusinga obulungi.
And the love which is the best.
Nga ye Katonda.
And that is God.
So tubagulirawo n'omutima ogutali mbukuusa.
Open up our heart without
it. Tubagala nnyo baana ba Katonda. Mulire emirembe gya Yesu. Mubuuze bye mwetaaga okumanya. Muddibwemu. Kubanga tulisiimye okubeera ababaka ba Katonda. Okwanukula eri abaana baaba mubuuza. Nga tutuukirwako mangu nnyo. Okwanguyizaamu okutuuka eri Kitaffe. Oyo ali mu ggulu. Olw'obuyinza obw'omwoyo
w'omutukuvu.
Twebaza Katonda olw'obujulizi.
Naye
tugenda sigala nga atisiwadde masanyalaze tulina. Gali mu kkubo gajja
kujja.
Naye kaga tusanga ffe tugenda mu
maaso.
Halleluya.
Halleluya.
Olw'okuba tetugenda likoodinga. Service yaffe gye tutambula nayo bulijjo ku Sunday kasooka tugiteeko wali kubanga tubali tulina okulaba enkwe za Setaani n'ensonga lwaki tulaba enkwe za
Setaani
kubanga taata basibe bekudda mu nsi yewaabwe mu ggulu
naye
wakati era tukyeyongerayo okumanya enkwe za
Setaani
kwagala okumanya Setaani yaani era yatandika atyo obulimba atali mulimba gwe muto gwe twagala okusomako kubanga bamu bagamba nti eggulu teryamanya kibi ate ye Setaani yaggyawo ekibi yakikombooza kwani Yesu yebazibwe nnyo kwagala okumanya Setaani yaani era yatandika atya ekibi mu ye bw'aba wakukitonda mu ggwe akitonda atya era okyewala otya Yesu yebazibwe nnyo ekigambo eky'amagezi tetwagala okukuwa na artist ogende nakyo oleme kulabikanga ate odideyawo mu saavisi ey'okubiri nga tolina kyofunye naye twebuuza ekibuuzo Setaani yaani era yatandika ddi okufuuka Setaani yatandika ddi ekibi kubanga tukimanyi bulungi kida Setaani yali kerubi eyatondebwa Katonda nga mutukuvu naye yatandika atya ekibi Yesu yebazibwe nnyo kubanga bamu bagamba yali malayika naye Katonda agamba yali kerubi mu ggulu lyonna bakerubi baalingayo basatu wabula ono owookusatu yeyagwa amanyiddwa nga Lusifa Yesu yebazibwe nnyo olwayo tumumanyi nga Setaani naye twebuuza ekibuuzo yatandika ddi ebyokwonoona Yesu yebazibwe nnyo ekibi kyatandika kitya yakikopa kwani era bw'aba akipulantinga mu ggwe akitandiikiriza atya atandika atya okupulantingamu ekibi era ye akitandika atya mu ye kubanga mu kutondebwa kwe yatondebwa nga yali atuukiridde era yali kerubi okutuuka obutali butuukirivu lubaalabika mu ye bayibuli egamba bwetyo olwo tutandise amannya gange ogamanyi n'agamusumba ogamanyi n'obuweereza omanyi amannya gaabwo katukozese obudde bwaffe mangu mangu twebuuza ekibuuzo Setaani yaani era yatandika ddi okuba Setaani yatandika ddi obulimba bwatandika butya Yesu yebazibwe nnyo bayibuli eba eyogera naffe katusooke ne Yokaana 8 onyolwana mwenya bayibuli egamba bwete ka batusomereyo kowulire
John chapter 8 verse 44 mwamuli bakitammwe Setaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera kiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba
owulidde bulungi
well.
Yayogera mukama waffe Yesu era annyonnyola abayudaaya mbiri ebyo abaali bawakana naye n'abagamba mwe muli bakitammwe
Setaani
era mukola okwegomba kwa kitammwe kubanga
okuva
ku lubereberere Musa era ye mulimba era kitaye w'obulimba yatandika atya obuzaala Yesu yebazibwe nnyo Katonda yatonda sitaani mu kusooka bwe yali ng'akyali kerubi n'amannyaga amatuufu baamuyitanga Lucifer yali muyimbi mu maaso ga Katonda yali akuuma entebe y'ekisa yali amanyi ebyama yatandika atya okulabika ng'agwa yatandika atya ozaala ekibi bakikonyeko katono mu Yokaana eyo okusenya ku Yokaana 8:4 agambye nti mwemuli bakiramwe sitaani kubanga era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe waliwo okwegomba okwamuyingiramu okwegomba okwo sitaani kwe yatandikirako fuuka sitaani ataliye kyavaga nti era mwagala otuukiriza okwegomba kwa kitammwe kubanga okuva ku lubereberye ye Musa era ye mulimba kitaye w'obulimba Yesu yebazibwe nnyo omuntu ataali bw'atyo yatandika atya Bayibuli egamba teyanywerera mu mazima mazima ki ge yaleka waali okatandika obulimba ekyo nakyo tuli bakukitunulako mu bufunze ebiseera ebisinga abantu bagamba tugobe sitaani era tugenda kukuba sitaani naye munayenga gw'okuba olumu naye tomumanyi wabula ngaera tumuyigganya kubeera naffe ne tumwagala era nange sikugamba nti ogenda mwagala njagala kwongera okuyiga obukyayi naye ng'okyawa
sitaani
Yesu yebazibwe olabe nga teri muntu eyamuyambako otandika ebibi bye kubanga oyinza omukwatibwa ekisa n'ogaa naye oba ani yamugamba tandika olulimba n'ogaa kale bambi oba yabitandika mu butuufu yeetagamba okusaasira kuba naffe tetumanyi yakitandika nedda ngenda kuyigiriza ekintu kino kuba omwoyo wa Katonda ate osiikuuka obukyayi oyongere omumukyayira dda kuba ye yabyetandikira Yesu yebazibwe nnyo ye yabyetandikira ebyokufuuka sitaani ekitegeeza omuwakanya awakanya Katonda awakanya amazima Yesu yebazibwe nnyo naye bitandika bitya Bayibuli mu Ezekyeri esula ey'28 bikula Bayibuli 28:11 paka 15 egenda kuba ekulaga kitiibwa kiki yalimu era ebintu bino ebyokuba ng'atandika okwonoona okuwakanya Katonda okumeramu ekibi yabitandika atya kaba tusomere otuwulire
era nakyo ekigambo kya Mukama ne kinyijira nga kyogera nti olunya 12 omwana w'omuntu tanula okukungubagira kabaka w'e Tuulo omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti ossa akabonero ku butuukirivu ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde obulungi olunya 13 wali mu Edeni olusuku lwa Katonda buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lya kukubikako sadiyo topazi ne alimansi berulo sokamu ne yasepi safiro ejjinja erya nawandagala ne kabunkuulo ne zaabu emirimu gy'ebitasabyo n'egyenderezo gyali mu ggwe
owulidde Katonda bw'atandika omwogerako mu Ezekyeri
28:11
ekigambo kya Mukama amanyiddwa nga Mukama waffe Yesu mu biro biri yajja nga kigambo kya Mukama ku luno kigambo yambala obunaalabisibwa gye tuli n'agamba Ezekyeri n'agamba kati tandikira okumugubagira omulangira w'e Tuulo omanyi sitaani yali yawamba ensi yonna nga yagikulira lumuyagamba Mukama waffe Yesu mu Lukanya bwomunnamiranji kuwe kubanga yampeera kati yatwalibwanga ng'omukulembeze w'ensi zonna namugamba mukungubagira omugambe bw'oti omugambe nti wali mu lusuku lwa Katonda Edeni tumujjukira mu lubereberye essula ey'okusatu ng'alimba omuntu mu lubereberye essula ey'okusatu omuntu bwe yateekebwa mu lusuku era sitaani yamulombayo mubijjukira ndowooza ofuna amakulu ani gwe boogerako bwe bamwogerako nti wali kerubi era bwe bamwogerako nti wali mu lusuku Edeni buli jjinja ery'omuwendo lyabanga ku ggwe amayinja gabika 10 gwe mubiri gwe yali yaweebwa nga gwakitiibwa era n'ebitaasa byonna yali muyimbi ng'alina instrument zitambulira mu ye. Tugenda tutuuka akanyomero bagambe yali kerubi nga bola abali ababiri baali benkanira ddala nga bali basatu nga baabateeka mu sisitimu ya music munda mu bo amaloboozi bwe bagafulumiza naye ki ekyabaawo kubanga agamba n'okumutonda ye yamutonda n'amuteeka ku lusozi lwa Katonda naye yamutonda sitaani kyava ku kikyajja kitya Yesu yeebazibwe nnyo katuwulire mu Ezekyeri
Ezekiel 28 verse 14 wali kerubi yakutibwako amafuta abikako era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu watambula eruyi n'eruyi wakati mu mayinji ag'omuliro olunya lw'ekkumi n'ettaano wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku lwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabikamu
owulidde bwe yali yali
kerubi
eyafukibwako amafuta abikkako baali babikka ku ntebe y'ekiseera gy'olaba eri mu masekati g'abakerubi gye baali bakuuma baali basatu nga bagibikkako ne bagibugaana bwe bati nebeera mu masekati kati munaye baasigalewo babiri kubanga ono yabeerangaawo Lucifer yafuuka sitaani agambye nti wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako era nze nnakutonda wali ng'otuukiridde mu makubo go okutuuka obutali butuukirivu lwe baalabikamu ggwe Yesu yeebazibwe nnyo Bayibuli weyayogera naffe mu Ezekiyeri 10 etulaga ku bakerubi ababiri abaasigalawo era nga mu masekkati gaabwe waliwo ekyoto kya Mukama ekya zaabu batambulira mu muliro awo we bali naye bw'atyo bwe yali wabula ye bwe yeetunulamu
bwatusinirako
bulungi we n'ekitiibwa kyalimu ye neyeeraba nga Katonda naga naye kali Katonda entebe gye tukuuma nno gituulamu ekyokulala ŋŋende ey'omugulu eryokusatu ate bwe mmala ŋŋende waggulu w'eggulu zonna nzikole ki ntuule mu ezo nfuuke Katonda okwegomba okubi kwe kwaleeta ebizibu era sitaani watandikira okufuuka sitaani kutandika kwegomba bitali bibye ekyo kyekimu kye yatulumbira mu lusuku okutuyingizaamu ekibi ky'okwagala ofuuka Katonda abantu babuuza ekibi kya Adamu kyali ki Adamu ekibi kye yakola kyakwagala ofuuka Katonda kubanga sitaani abagamba munaku lwe munaalya ku muti ogwo mugenda kuba nga Katonda nibo nibagamba bwe kiba nga kiri kufuuka Katonda naye nga jjukira obubi obwo bwatandikira mu yobo mu sitaani ayagala fuuka ki kati n'atusinga neri mu suku naffe n'abituyingizaamu olowooza sisimbi obukyayi naye nkulaze okukyawa omuntu agwanidde okukyawa Yesu yeebazibwe ebintu bino ebyekibi njagala obitegeereko mwenyagamba ekibi kiri mu nsi yo bakyatandika kitya oba tukoze tutyo kisiguukula mane ntulwanagana ebibi ebibi tuli bubi bituleetedde ebikolimo naye byajja bitya naye Adamu gwe Adamu gwe waleeta ebizibu mane Adamu si yaleeta sitaani yakola ki yaleeta ebizibu bino era bba mu kuwala na Adamu kubanga naye wandibadde ggwe nga gwe Adamu ng'oli ye Eva mwali mugenda kukola ebintu byebimu bye twali tugenda okukola naye ani yaleeta obuzibu ye mulaba afuuli ow'omu nnyumba eyajjangako mu lusuku Yesu yeebazibwe bw'omala wano mu Ezekiyeri agamba
Ezekiel 28 verse 16. Bakujjuzizza wakati ekyejo olw'olufulembe lw'obusuubulako n'oyonoona. Kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwonoonevu era nkuzikirizza ayi kerubi abikako okuva wakati mu mayinji ag'omuliro.
yamujja masekati gaba kerubi ababiri abasigalawo ojja basoma kwa mu Ezekiel 10 oyamukwakula bwekwa namujjawo mu bwa kerubi naye bagenda omujjawo nga bamwokeza omuliro n'afuukamu ekiyitibwa leero omusota ogwedda naye ng'edda tebaamuyitanga nti omusota ogwedda ekyamubaako kyekyamufuula weekiti naye yamulanga bwonoonefu obwonoonefu butya bayibuli egamba mu Yakobo essuula eno esooka nti omuntu tebakulimba nti ekibi ebiseera ebisinga alina gy'akijja ewala kubanga katonda yatonda ebintu bye nga byonna birungi eggulu nga tukuvu ekibi kino obwonoonefu mu Lusifa oba okwagala ofuuka katonda bwatandika butya yayingira mu kwegomba kwekyo katonda ky'atamugambye nti nkikuwa yesu yebazibwe entebe ey'okwagala ofuuka katonda omanyi n'olwaleeronowulira ngu njagala kubeera nga nze nkuulira nfuga abantu omanyi embalira tennabakugwamu kati bwe mbeera pasita oba omutume mpulira nga tekimmala I must become the inspector general apostle olina ekibi ky'onoonyaako naye nga jjukira sitaani yakiteeka ensigo gyateeka mu ggwe owulira nga wooli tewamala oyagala kuzimba the most right reverend owulira nga oyinza n'okuba oli maama w'abaana naye nga aliwo ekikiibwa ekirala kyoyagala mbunga ekyo tekikumala oba bakwongereko okwini oba bakwongere ndowooza bakabiite oba olina ekintu owulira nga alina ekikubulako naye ensigi eyo yekuviirako ne katonda byakuwa ebitono ebikulemu okwebaza ng'olina ebirala byonoonooza naye singa onakkirizanga okwebaza ebikuwereddwa ebitono okusooka katonda asobola okuwa ebisinga katonda kyali kyangu otufuula bakatonda singa twasooka okukkiriziganya okubeera abaana kubanga katonda azaala katonda singa twasooka ne tukkiriza tubeere abaana then kyanitubeeredde mangu okubeera bakatonda naye ate twapapamu ye ate sitaani teyalinda n'ebyo nga kati osingira nga bwenfaanana obulungi bwe ndiko nze ndi katonda omanyi wano mu Yakobo agamba Yakobo essuula esooka yanyonyola katonda nti ekibi kino kyava mu kwegomba okwo okubi yalowooza nti asobola okufuuka katonda yengeri gye byatandikamu ng'ayonooneka omanyi okwegomba okwo kwoyingiramu kugenda kubaako byekuzaala katonda alina engeri yatulagirirako nti emiti giri gyonna mulyengako n'atugaana ogumu wali naye ng'ogwo gwe gugenda obaako ebizibu bw'onaagwegomba nga sitaani ye bwe yakola kubanga ekyokuba kerubi kyali kimumala yali wa kitiibwa mayinja ag'enjawulo agamukolebwamu yali ng'akuuma entebe y'ekisa era ng'ayitibwa kerubi yafukubako amafuta ga katonda naye yawulira ngaekyo tekimumala nanga nze nina ofuuka katonda kadi yatandika bwati nga bimutandika kyokka ekyesinga okwewuunyisa ekibi kino nga kimera mu sitaani banne baali we bali kakati nga bwabatunulako bati kireka ndoza nti tebategeera ddiiru omanyi wanku empitirivu bo tebalaba nga ntandisa ofuuka katonda yesu yebazibwe naye ng'ali mu kwegomba okubi kalusome tuwulire olunyi lw'ekumi n'essatu
Yakobo essuula esooka olunyi lwa kumi na ssatu omuntu yenna bw'akemebwanga ayogeranga nti katonda yankema kubanga katonda takema na bubi era ye yennyini takema muntu
yenna lwakati ye katonda takema muntu yenna ate takozesa kibi kukema abasinga bagamba kakati naye kati lukka egamba ki lukka nnya oba matayo nnya bwa omwoyo omutukuvu n'atwala yesu mu ddungu ukukeme bwa sitani si katonda amukeme wabula sitani yakoleki sitani yakema nebibi oba yagezesa nebibi naye katonda tagezesa na kibi oroza katonda okuteeka sitani mu biro biri okubanga yali kerubi mu bitibwa byalimu katonda yali akema yali akema sitani yali amugezesa we katonda okuteeka mu bitiibwa omanyi yalinga kerubi naye nga omubiri gwagulekawo ogw'obwa kerubi n'agendako mu lusuku no mu mwoyo sebo era yayitanga nnyo ne mukama waffe yesu era yamwogerako nti gwe muntu munnange gwe twayitanga ffembi gwe wandyama olukwe omanyi sitaani bwe yali agenda olimba omuntu mu lusuku ku luno teyagenda ne katonda yagenda yekka naye ngaebyokuyita naye byalinga bibeerawo katonda yajjanga mu lusuku ng'olumu bajja naye ng'omuweereza naye ku luno nga sitaani yayita eri n'ajjayo yekka ne katonda n'ajja oluvannyuma yasiŋŋana adamu ne eva baayonoonyedda ku luno nga sebo oli yayita eri yagala gwe muntu munnange gwandyama olukwe ebyo byali wano ku nsi mukimanyi naye ebyaba ku nsi byali byakisiikiriza eby ebyaddala ebyasooka okubaawo katusome
Yakobo esura esooka olunyiriri lwa kumi na
nnya
naye buli muntu atemebwa ng'awalulwa okwegomba kwe ye ng'asendebwa sendebwa
owulidde bulungi ti naye buli muntu omanyi ne sitaani yali muntu buntu kitonde kale naye agamba ye katonda mukunyonyola agamba kimu sitaani engeri gye yatandika okuba ng'ayingira mu kwekema yatandika mu kuyingira mu
byakwekema
naga naye entebe ntugikuuma tukulina atuddeko tukuuma nze nino mpulira nga njijjamu ne ntuula tukuuma ntebe ani katonda lwa alina endala muggulu
eryokusa
kati lwaki nze eno ajindekere omanye ebyobufuzi yeyabitani ebyokulonda bamulonde era lumu yakola akalulu eyo mu balamuzi mwenda n'akuŋŋaanya bamalayika bonna abaayitibwa emiti mu ngeri y'olulimi olw'ekyabo bo ne bajja okulonda kabaka ne basookera ku bakerubi abiri ne bagaana ne bagenda ne balumba omuzayituuni omuzabbiibu mukama waffe yesu naye n'agaana bwe baatuuka ku ye baamuyita mwera mannyo bwe muba nga musiimye okunnonda buli agaanye mu mwoke omanye ebyobufuzi ebyo byannakyemalira abagaanye okumulonda tabawa mirimu era oba mukulembeze ng'olimu empisa ezo manya olimu kasitaani mu mutima yesu yebazibwenye kaakati sitaani bwe yali atandika ebyokwonooneka okwegombako okwagala ofuuka katonda kwe kwamuwalula kati jjukira amakubo g'ofuuka katonda tegaateekebwawo ye yalina okukubawo agage mu kugakubawo yalina okuva ku biragiro bya katonda bw'ova ku biragiro bya katonda oba oyonoonese era obeera muwakanyi oli ye kitaffe mu nnyumba bw'oyagala ofuukamu taata okola otya ogenda n'okwana maama kati wuliriza nkuwa ngeri sitaani gye yafuukamu oli ye kitaffe mu ggulu naye kakati bw'aba ye sitaani yali ayagala fuukamu ofuukamu taata kikyatandika otandikira mu kwana maama naye tebikkirizibwa agamba teka oba ogonoonye oba oyonoonese kati ate ekyakyokola oba zala wataliwoko n'otulamumujja mu mbuuzi yanze taata ogamba baganda bo bonna Ebyo byemu nga gotolo ya nistani yalina ekibimbo oba nga kifaanana kitya yeegomba ekintu ekitasoboka kati mu kukyegomba yalina okumenya amateeka nago obwa Katonda kubanga bwagasigalamu tasobola kufuuka Katonda naye laba kitaawo waakomaola akusinga newa nga weesazeyama oli ku maama wo olina by'omugamba omanyi maama oba simanyi oba nokikozesa nokikozesa omukazi ondaba otya mukazi sikugwanidde naye bannange oyinza tuuya omwana ono kakati gwoba obawe buuza bulijjo sitaani yatandika ati ebintu kyali musebe okutwala maama w'abaana okusooka niye olowooza yani omanyi mukama waffe yesu yatuzaala omulundi ogwokubiryalina sooka bamukwana amuzze ku saidi yabikola ne wano ku nsi n'amugamba nvunnamira nkuwa obwakabaka kwini bwakuvunnamira okolaodira obwakabaka ngaokolamwe mulabanga ebyokusanga wali muluka yamugamba lukanya gwevunnamira nze nkuwa obwakabaka naye nga jjukira yabalibwanga kwini mu bwakabaka bw'omuggulu gwe twavaamu omuzabbibu ogwadda anaffe nga tuliki oyo gwe yasooka okukwana eri naye akaana kazizo ntonyoka omanyi gwe wona amanya sitaani ojaduka ekitero naye obusiri bwobwo toddangawo buleeta gyendi okwana otya maama nagaa ndabye ekibi ekyekivemu mukwana okwana otya maama ate nookumanya ebintu byabaweyamala n'asaba ku baganda basingana mwenyana n'amugambaulautyanga tugenze biri katonda byeyabadde abagamba taata yagaye maama omwana mukulu wo takuwasamunyolera ti amazima tebaganywera mujje ku saidi yange mbawe ebyekitiibwa webuli egambo yeyamwegatanko nga amwongerako ebitiibwa era yasookerako ono jezebeeri gwe bayita nyina w'emizizo gyonna n'obwenzi namukwana namuzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa era gwe bw'osoma eri mukubikulirwa nga bagamba nti
Jezebeli
ye nyina w'abenzi ne nyina w'emizo gyonna kaakati ono weyawulira mbu nga yafuuse mu
kitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kati okubole basiba sitaani oyo kwini oyo yali mu ntebe eri wansi mu nyanja naye nga sebe ebyokwagalo kyankalanya ensi n'ebyomuggulu byalimu okumanyira kwotawuliranga nako omanyi bw'ogenda eyo mu lusuku lwa
Katonda
owulira ebigambo ebitayogereka ebyalisebe ako akavubuka kemulaba
kalusifa
kalina engeri gye kakolamu
ebintu
nekamugagwe olina okunvunamira
nze
nkuwa obwaka nze kati nze nze taata kati mwe mulaba eno ebintu nga bitambula naye ne mulaba nga mukama waffe atwalibwa mu ddungu okukemebwa sitaani n'amugamba nvunamira nkuwa obwakabaka mwe temumanyi kikyaliwo kya mazima naye mu oligino sebo gwe kaali kaagala osobola okukonvatinga ku saidi katulabe wano
okwegomba okwo nekulyoka kuba olubuto nekuzaala okwonoona n'okwonoona okwo bwe kumala okukula nekuzaala okufa
owulidde ekibeerawo bwe yatanula okwegomba n'afuna olubuto lw'ekibi olubuto lw'ekibi lwava mu kwegomba kwa sitaani kwagala fuuka katonda eyali kerubi yafukibwako amafuta n'amannya ge baamuyitanga lusifa yamaliriza alina okuwakanya katonda ekiyitibwa sitaani sitaani si linnya naye kitegeeza omuwakanyi awakanya katonda yesu yeebazibwe nnyo kaakati ye bwe yamala okwegomba ne kusukka nawulira nga bannange bintu bino bannange ate bwe mmaliriza ntuule ne mwezi nawulirako ne waggulu weggulu wali aliyo oyo nyammu wanulayo mbeerenga oyo ali waggulu emyo seba yawulira ebintu ntwawo ne bikulira ddala nawulira ng'abisobola kaakati bw'amala okuba nga yeegombye ennyo naafuna olubuto lw'ekibi ekibi ekyokwagala okufuuka katonda kati awo okwonoona ne kuyitirira jjukira okwonoona kugaana katonda by'alagidde kwe kwonoona yesu yeebazibwe naye ekibi kwe kwagala okufuuka katonda ekyakolebwa okwonoona kumenya biragiro kubanga amakuba agakufuura katonda galimu okumenya ebiragiro bya katonda kati bwato yengeri gyeyajja okufunamu ekibi era toweera awo n'ofuna endowooza ngoga naye kati sitaani katonda era naye yamutonda kale era kitegeeza yamupaatiikamu ekibi kati obanga kati ekibi tekyaliyo kaakati ye katonda kennyini ye katonda ye yatonda ye kitegeeza yalina akantu ke yamuteekamu akatali katuufu oli omuyimbi yagamba mbubaozaala akaana tebakugamba ozadde kabbi naye wabula nkakula mu nsi eno ebikayingiramu byebikafuula okufuuka akabbi yesu yeebazibwe nnyo kati gwe sitaani tomuwulira togamba nti alina ekintu gyeyakikunukkula wawa kyava mu byeyegomba kwagala fuuka katonda ebitiibwatiibwa ebyo kyoba tukugamba tewairanyaliranya bitiibwa kubanga buli wairanya oyagala ebitiibwa ebitiibwa bigenda birina bye bikutondamu ekyo kyekya wewatandikira ebyokuwakanya katonda naye katonda yatonda ebintu byebyo nanga birungi mu kusooka abasinga bagamba kalikalwa teyamulengera lwaki yamulekawo n'ayonoona omanyi okutya mukama kukyawa kibi ekyo nje nkikugamba yakireka n'agamba kati nina okunoonya abanjagala era n'abantya nga bakyawa ekibi kibi ki kwagala fuuka katonda okwagala ofuuka katonda kikola ki kireeta okumenya ebiragiro bya kalona omuwakanya tolabaawo ng'otudde eyo gy'oli oyinza okugamba naye mubutuufu nze siwakanya nga katonda era saagala fuuka katonda naye okusinda ku kumuwakanya oyagala fuuka katonda Baba yakulagira tobanga gwe nobba kitegeeza weefudde nannyinimu mu nnyumba otandise munoosajja kula yatugamba ffenna abaagala okusigala nange mwenna mubeere baana omwana bamukolaki bamukulemberamu bamuluŋŋamya bamuyigiriza kati gweoba wagaana ofuuka omwana manyi oyagala fuuka katonda era watandika emize gya kitaawo sitaani eyatandika ebintu bino omanyi abantu abaali bagenda ofuuka ebintu bino baali bangi abaalina ofuuka basitaani naye nga bawulako abakulemberamu kati sitaani bwe yavaayo kukulemberamu bonna ne bagolokoka abantu bagaa kati kyava ku ki tukugambye mu kwegomba okutali kulungi mu balokole b'emirembe gino kemuyingiramu n'osiŋŋana emotoka yabembi n'ogikwatako mbaogitwala katonda bagambye yakolayo emu eringaeyo bw'oba ogirabye nga nnungi toyingira mu kujeegomba gamba bugabe mukama yegwe katonda alina ebiringa ebyo ebirala bingi mpaayo nange eyange eringaeyo twandirinzeeko kubanga katonda ali mwetegefu otufuula abasika wamu naye tusikire entebe ye baana ki abandisikidde entebe ye era ffe bennyini naye ate wali okupapamu wali okwegomba okwo okubi gebyaba ku sitaani bayibuli eba emwogerako egamba eyogera bweti mu Isaya 19 egamba nti ebintu ebimu ku bye yatandika mu mutima gwe nga tabigamba muntu yenna naye ng'abyesigaliza eri munda nga yeekumamu omuliro nga yeegamba munze ŋŋenda kubaaga oyo ali waggulu ennyo era bano bakerubi bannange tebabitegeera
Isaya esula ya 14 olulimi olw'omwenda amagombe wansi gawugumuka ku lulwo okukusisinkana ng'ojja gagolokosa abasukulu bo abakulu bonna ab'ensi bayimusizza bakabaka bonna ab'amawanga okuva ku ntebe zaabwe olulimi olw'ekkumi abo bonna abaliddamu ne bakugamba nti era naawe ofuuse munafuluwa ffe ofaananyizibwa nga ffe olulimi olw'ekkumi n'olumu ekitiibwa kyo kisigwe magombe n'eddoboozi ly'ennanga zo envunyu zaliiva wansi wo era envunyu zikubiseeko
owulidde bulungi gwe boogerako eddoboozi ery'ennanga ze twayogeddeko mu Ezekiel 28 15 tebamutonda n'ebivuga byo byonna byaliki kati bamwogerako ebigambo ebiddako wansi nga mukama agamba bwati
ng'obudde okuva mu ggulu gwe lusifa gwe bunyeenyeye enkya omwana ow'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamekanga amawanga
owulidde bye yayogera bamugamba ng'ogudde okuva mu ggulu gwe lusifa abamu mu bayibuli zammwe erinnya lyaggibwamu naye funa King James Version ekyalina erinnya eryo lusifa amanyi agamatuufu bamwetanga lusifa yali kerubi kerubim lusifa teyali nga sitaani yogola ekigambo sitaani kitegeeza omuwakanya awakanya katonda devo kitegeeza omulimba w'ensi zonna kati ebiseera ebisinga omanyi tubali tetubyawula naye ng'okusooka sebo yogola ba yali kerubi gwe bayitanga lusifa Akati inga yeyo geze hivyo namu kama ya mugamba kati. Watambra tambure yo kumisino ujitia karanya.
On the world you messed it up.
Ngamu yobu pesule soka.
Job chapter 1.
Matuko vuzi ovawa.
Mba
kutambra tambra no kudi nganesi.
Moving up and down the
world. Mbirevi ya bisi ya gena nga muguru. Na janga kumisi. Ngateba na mugoma.
And they had not chased him from there.
Na yemu kubikuwa kumi na biri musamu.
Revelation 12 of 7.
Baka kumi. Mkama Facebook ya maru kufana azuki. Na dayo muguru. Sitani ni mamareka yu habagoma. Na yeye bivyo na biya tani kabidia, chini chori kore reda chora ba, reda chori ra. Biya tani katyo ba
Satan.
E yari kerubi amani duanga Lucifer. E iro wario bogezo mo tani bo yari kerubi.
E
ra wari inga Lucifer.
Ah, ni nina ko? Still sad.
Kuwange chia chiba.
He shifted from that.
Amani biya katyo mo ita Satan.
We call him Satan.
Mudimba wansi zo na devil. Atomu ite chobu tu kirivunga simu tu
kiri. Right, yes, name and his note.
Na hechi munu mirawala. Atake ilandi katibuwa mumani.
You know him.
Chiganyo nite muhita sitani. Muhita vyo na gwe msifa sitani. Gwe yaliyo mtu kirivunga kwa nachi. No guwa no wakanya katonda. Yesu yeba zibwenye. Ayongera na agamba.
Isaiah 14, verses 12.
Only the Yogeranga Jari Kerubi. Yea, Gamba.
But I'm going to go to the house.
Uchizimbire yo munda katola obukumpanya obolikeyo era abusokeyo mutima munda nempisa isa ezitali ntufu nazo zizimbire yo munda fetuke nokula beno kungunga mama anga wazimba tawa ye bibi Yesu yebazibwe kali sitani yamara mbwa kerubi okumale banga dene na yenge chintu ya chizimba chiri muri chikula akore nkwezo na uba kerubi yalekanga omubiri ogwa ba kerubi nafuno mbiri omulana natambula na agenda ko mulusuku na ranga in the garden mwa nda bikiye wa where can I start from
Neka Eva kana. But this Eve.
Nkarabye kanafu na
finite weak vessel.
Kata ro kujja ku mutigwe baka gana
ko.
Neka bira nkagutu no.
You are looking at it.
Kati ninoka kema.
I have to tempt her.
Na atambula tambula eranga bo manyi atambula tambula sino kujidinyana.
Up and down the world.
Na atambula nge mporogoma nga nonyo wo kuzikiriza.
Like a lion seeking whom to devour.
Na bayo na ita komba malaika.
The angel.
When you're in the wrong place, you are in the wrong place.
And God left Satan
to be a rose
and God was.
Omanyo inzo gobo mtu mangu.
Wanibagamba
kundi haine pisebi. Ya mkobede chitali na chibi wadekumbe.
Wamurabieda. Yet you saw them wrong time.
naye n'olinda ekibi kye kirabisibwe omugobe mu bwakerubi nga ne bamalayika bonna bakitegedde.
It's not right to be there.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Now, be careful.
Not entering those characters.
I don't know.
You are on your own.
Ozokulekawaawo ziri embala za bwakatonda ate yeyantendeka si muntu osobola obeerawo nga nange ntunulidde kiyakola ku
Setaani
bw'atuuka okukungulawo ensi yonna eba ekulaba nti oyo Setaani bannaye olaba n'abamusinza musabo tosoba bagamba naye musinza Setaani. Omanyi waliwo akaana akasirusiru kabeerawo akagalafuuka taata kalaba agula amasanyalaze agateekako amazzi sukulufiizi asasulwa kati tekamanyi
gyaliakagalafuuka taata
oyo Setaani mu nnyumba ya Katonda bwe yafaanagana tamanyi ggulu baayitonda n'ali waggulu weggulu tamanyi yatandika atya okubaawo katonda atuuka gye yatandikira ogenda mumumalayo otya omusokooleyo ng'ojjuleyo nga katonda kennyini yentandikwa naye gweyegata ku Setaani olina naye kizibu naawe kaakati onaatuuka mugenda kukola
muti
tugambye kakati kaŋŋambe bwe nti eggulu muli mazo liwamba waggulu weggulu munaakola mu kuba yaliyo nga entandikwa munaamusokoolawa entandikwa munaagiteekawa eyammwe era ggwe ali ku saidi ya Setaani olina n'ebizibu nze ndowooza oli ku nnamba njyawe temulina waakufugira kati mumuli musabo munyeenyasasi byebiki ebyo gwotola ngaoli ku kikyamu era mweyongere mu kutuukiriza obulimba bwa kitammwe n'okwegomba okw'okuwakanya katonda agambye temubba mubba temwenda mwenda buli lwokola ebintu ebyo obeera muwakanyi mutabani wa Lusifa awakanya katonda era oyinza nze sinawakanya katonda katonda ye mufuzi omaze okuwakanya byagamba oyagala fuuka katonda era nga Setaani bwe yatandika kati laba oli mbw ali mu linnya lya katonda mbumulokole naye yavumaganya obulokole n'omwana we atuuse okudduka mu bulokole ng'aga mukama neerayiridde sere edda mu bulokole naye nga sibo ono taata ne maama baafuuka Lusifa yennyini bawakanyi bakola birala bawooza kimu kyenkugamba kyoba okola kyesitakola kyenkola kalateebereza olabye maama bba buli kyemuli ewaka mukibbabubi nagamba gwetoba olijja amaanyi agakola Yes, we have seen. Kakati mweze keri. Habili mwanana. Okuva kulisoka. Ebintu ya sitani teyabibulira mnabi ya jabitia. Wawura Katonda ya sarao bitu vikulia. Ngatumo moyo mbanabi. Atubulira sitani ya fuka atia sitani. Ebintu bino kubanga byali mu mutima gwa Lucifer. Yali tabinyumia nako. Mbabigambe kwa bakerubi bali nabo. Mbungenda fuka Katonda. Mbeba musoka yu. Karani chiyakola, te yava gamba koko kuhanga wa nzomu sokayo fuka Katonda, yabisi gaza moti magwe. Erango wamanye bintu bye nkwewe zibera. Kari zome tuulile.
Let's read we here.
Kakati ni wano mnyanje.
Under the ocean.
Ezekiel abiri musambu jayo gira.
27 speaks of it.
Mubamuda triangle. Na yu waringa ye ntebe ye. Nangana ya jasewe no.
Came here.
Ni hiku rini ntebe gagade ye wansimu nyanje.
Under the ocean for yourself.
Ha! Ngangurumi vumera. Vera. Nze Katonda.
I am God.
Buyaka angavude
ni mugu. When he came from heaven.
Ande ntebe yiki sabamu ni mese
jutu uramu.
Nangamba.
I cannot make my own.
Era bozumeze kera biri musaba. Eja kulaga okuva kusoka pakulukuta. Yateke entebe sibo wanzi munyanja. Awali omulongoti gwe muita Bermuda
Triangle.
Nako le entebe nguru mivu.
Put a big throne there.
Enako zinajirimu ye Jezebel.
This Jezebel sits in it.
Ona America gwe basero kusinza mbo.
American worship the Baphomet.
Sebo niye kolele ntebe ye.
Nenda
leri wali mba masaja wa mburu mbwa kwa kwa mwenye.
Yaga
ogo cha mne mese zoku kwa.
Eye
kisa.
In the master seat.
Neye mburu liyo kusa.
One of the third heaven.
Atenga no kuru anisa kupangule.
Niendene
wa mburu wa mburu.
Go above the heaven.
Bine bintu ya bibu lina kwa mtu
yena. You tell the things to anyone.
Ngapo manye enkwe.
That you know skin.
Ye bintu biya bitandika
yika. He done his things himself.
Ngachari kerubi mkusoka.
When he killed him initially.
Naso kapitile kama mwelewa na yega manzi.
He thought to himself me.
Nino ndika tona.
I am God.
Mwabali ya wabaneto ute mnachia.
You around me have not seen it yet.
Wano wakerubi ya wanaka.
Other kerubims.
Wano wano.
The good of these ones.
Omanji ya watu nuri ya ngatawa kira chino. Enkwe ziri mmote magwe ye.
Nize
ndika tona.
I am God.
Mumuro uzatuli wano.
You think we are here together.
Natumla ba malaika ngabazo kungana mu
Yerusalemu.
Ne labano no
bonna. Look at all these ones.
Tebu manyinga nze nafuse
ndakato.
Ne satani manyi ya soko kunywe
njalo. Satan was the first to smoke cocaine.
Kuroze se bitali bitu.
Things not right.
Erajo wala bwa kunywe senjaga yo kunsi. Ayinzo kula gabano banno. Ngabali ngango
and they are short like dwarfs. Short.
Yenge na eji ayo naoneka munga alabe ebintu obulala.
Things else.
Kati bonywe njaga. Akukonekitinga manku kunsi.
On his world.
Eya abatabangufu abalabe ebintu ekifuula nnenge.
Things upside down.
Oyinzo yita ku muntu omuwavu. No se. Ngora biradaya kampi kali kutaka
weka. Up on the ground like that.
Kagari zimanya bintu bya roho zao. Ero bono nefubu binyo.
Corruption is very dangerous.
Katonda ali waguru weguru jota manyanga jota gendanga.
We
gambo tembo jamu wanulai.
How they say we snatch him from there.
Omulaba anga ali awo.
He seem like he's there.
Omanyo hizo singa na umutu kwa anyo denja. Nga fenari yari wagure.
And the jackfruit is up there.
Nga atemi ya kati kampi weka.
Cut a small stick. They think very long to beat it from up there.
Kareje mkaa sitani chiyafuka.
Elewa
no nyaba nyube njage ya soko jinywa.
Ye Lucifer. Cocaine is Lucifer.
Ne mutaburo mutuwe mitunga abira abulada.
Mind so sleeps differently.
Yatambula ngao mayinja go muliro. Nanga kati guno gwoje. Bali nkolere bali nkolereza muliro. Mpolira ambo ogwageye na.
Wenya
nje omuliro nga mwenta amulira.
Fire here.
Eh ali ndikarubi ntambula muliro.
Muliro chigobandi njo. What other fire will burn me?
Kumbe tamanyi ekitwa chakato na chechamwa ne irango kubera muliro go yatambuliranga nga kya likeru nga tamanyi we chimwambu atembere bera ndala umanyi gwe mugagga munsi
no
yo none ka magezi
oleba
mwesoro afu
kawa
sente sente
sente
ninga bakujje mwao mukka obano olwale ekirwadde ngane sene rezichi ayo
kwango
busirwo wabutunuza musente
foolishness focus on money
oroza bwe buyinzo obunji bwe olina
much authority you have
wa zina nokubera bawo nezikune mukwata ko
you fail to touch it
ngato kya sobola kusa
omuko
bakamba
struggle for breath
omaisi tani
no satan
engeri ja inzo kunywe samu njaga yanjawo
inzo
obutanywa ya muddo
smoke cocaine of this
nayo yokwegombe ebitali bitufu
desiring things not right.
Chovula mlimu abasajja.
That's why they are men.
Nasinga nachi walazi kya miaka mukaga.
And they find their daughter of 6 years.
Atude munte basajika.
Na
kiraba ngachipi.
And they see the palm shake of the daughter.
Wa kabina chao na wakati libiza. Ninga araba kamunyenyesa. Arabira dalaye mama wa bana mu kisenge. Okunywa njaga ya Lucifer de chibawa. Weka sota nikabyo kwegombe bitali bitu. Era bakuzango ikara okebagajja.
You are on the child raping them.
Bakubuza
they ask you what is wrong.
Nagesimaje.
I don't know if what happened on me.
Nana byenga mtu.
I saw indeed.
Neba na bebagajja enta ne mbuzi.
Who have relationship with the goats and the cows?
Aso kanala banga.
They really
nge mukore.
And it works for them.
Ngeye bigula
and it is shaking itself.
Oyina umzaa kuombizi.
It's based upon a pig.
No gawa baya badde.
What was wrong with their mind?
Yesu yeba ziweni. Muli muna amukubarokole bya sura deddaru. Agaana afuna akakola. Nagenda agule nyumba.
They go to buy a house.
Mbukati zino nzikiriza sente.
Money by faith.
Akakora
na
kazi
and they wrap it put in the pocket.
Nenda gure nyumba rije nego.
House of desire.
Najiteka yo.
And they put it there.
Njigura muri nyere. Atade yo kakore yo yamukunjaga jengu gamba. Eyo kwegomba.
Of desiring.
Yesu yebazi. Ebi bibarokole bimuvuddeko ne mutandiko sabira abali abaliranye ebibi. Mukama tubawamba tubanyaga basindikirize okukwegomba kubikwe kusabise sale mbi. Katumale wan.
Let us finish here.
Ezekiel esura ya 28 olumiyo lokusa.
Ezekiel 28 verse 3.
Laba olina amagezi okusinga Danieli. Tewali kyama kyebayinza okukukweka. Olinyolwokuna weefunira obugagga olw'amagezi go n'okutegeerako n'ofuna ezaabu ne ffeeza ku by'obugagga byo. Olwokutaano oyongedde obugagga bwo olw'amagezi go amangi n'olw'okusuubula kwo n'omutima gwo gugulumizibwa olw'obugagga bwo. Olinyolwomukaaga Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti kubanga osimbye omutima gwo ng'omutima gwa Katonda. Olunya olw'omusanvu laba kyendiva nkuletako bannaggwanga ab'entiisa ab'omu mawanga kale bali sohole bikala byawe okuba okulwani okulwani so bulungi wa magezi go era bali ono no kumasama sako olinyolo munana bali kusamu bunya era olipanga obwe bafa abatirwa mu mutima gw'ennyanja olomwenda oliyeyongera nate okugambira mu maaso goyo akutta nti nze
namugamba kakati ebyo ebintu byeweyogeddeko ng'oli Katonda ŋŋenda kukuteekako bannaggwanga bava mu nsi yeewala bakuteeke mu bunnya obutakoma era ku bikulirwa biri wejjira ne bakwata ogusoto ogw'edda ne baguteeka mu bunnya obutakoma kati naye asinzire yagambe nti Katonda kati olwayo Jezebeli atudde mu ntebe ye yali mu kulimba amawanga era ng'obulimba buli tebwakenderako wadde naye kyo njakadde otegeereko nti sitaani yatandika si sitaani yali kerubi eyafukibwako amafuta era baamuyitanga Lusifa yali kerubi wakusatu ababiri baasigalawo baali benkanira ddala bulungi nnyo tiwali kyeyali abasinga mu kitiibwa mu bulungi mu maanyi so togamba mbu olw'ebitiibwa byamuteerwako byebyamuviirako okwegomba okufuuka Katonda nedda ne banne baali bamwenkanira ddala mu bulungi muli kimu ekyabukolebwa kwoli naye kyeyali alina naye okwegomba okubi okwegomba okwo kwe yatuteeka mu luberebere sula ey'okusatu ng'agamba nti naffe tunaalya ku muti guli tugenda fuuka ba Katonda naffe ekibi kye twakola era kye babuuza tinaye ekibi kya Adamu ki kwali kulya apo baali beegadanga nedda kwali kwagala fuuka Katonda kyali kirowoozo kya Lusifa ng'ate akisindika mufu ye yali yasooka okukirowoozaako eky'okufuuka Katonda n'amanya kansooke nsookeyo kano bwe bakakuba nga mmanya ebintu si byangu wali obaddewaawo ng'olina ekiganda kye kitategeera bulungi kati ng'okimanyi eri gye babba waliyo obumaaso n'okigasooka oteekeyo obugalo kati kye yatukola yatufuula bakatala yasoosaayo ffe mbu tusobola okufuuka Katonda baatukuba ne batugoba mu lusuku banenja tandikira mukama akuwa omukisa